lesser.
Ngingi
ngasuthanda nokudesha. Sahamba la masikati. Hey, angifuna ukuzangena. Angidizawa bathi Monday. So ngenila ngithe moswe. Ama, let's have feel the shedding. So kitchen me, ubuya Friday. Ayisuka ma.
Ayisuka ma.
Highway.